taliyaha booliska ismaamul kamandheera Samuel Mutunga ayaa xariga ka jaray xafiis cusub oo ay yeelanayaan ciidamada booliska ee howlgabka noqday. Xafiiskan loo furay booliska horey howlgabka u noqday ayaa waxa ay ku qaban doonaan u adeegida shacabka sida isku xirka dadweynaha iyo laamaha ammaanka.
Ningetaka kuchukua hii nafasi na mimi kusema wito yenu likumbali na ndiposa nikaweza kuja hapa, nikaweza kufungulia nyinyi hiyo ofisi rasmi. So mtusaidie tuweze kupeana huduma yetu. Tukaweze kuwa na umoja, tukaweze kushare information. We classify you as one of the important team in information sharing. Ningetaka kusema nimefungua hiyo ofisi officially operate, tuweze kusaidiana. I know sababu sasa muliritaya amunja zao kitu naitwa duty.
Qaar ka mid ah booliska horey howlgabka u noqday ayaa dhankooda ka hadlay xafiiska cusub ee loo furay. Waxa ay tilmaameen in xafiiskooda uu furnaan doono 24 saac maalin walbo, isla markaana ay noqon doonaan isku xirka booliska iyo shacabka.
Waxaa jira Guuli Cabdiraxiim waa retired police officer. Xafiiskan waa furan yahay 24 hours. Waa loo imaan kartaan ninkii wax information oo haya ama wax la qabanayo noo imaada, laakiin aan noo keenin mananaa maslax. Gabar la xoogay oo la farxumay aan noo keenin anaga. Police station hal geey anaga noo keenin maslax noo keenin, laakiin xafiiskan waa furan yahay. Waxay aas ka cabsaneysiin police daska cabsaneysiin anaga joogna anaga noo imaada anaga marka waxaad noo sheegtay anaga ay u gudbinayna. Waxaan la hadlayaa dadweynaha Mandera laba qodob aan kala hadlayaa. Mid waxa weeyaanay nabadgelyada, nabadgelyadan annagu wax ka siixan rimnir hadaanahay ma dharwad meeshaanay too wadadan weyn waa dadkii la qarxiy oo booliis ku dhamaadeen darad waa tii meesha maqaayadii calanaf yar la qarxiy. Marka annagii rimnir hadaanahay dadka annaga nala joogaan, annaga wax nala cunaan, annaga nala sheekaystaan, maxaan u qaban lahaanahay information hadii dadka nabadgelyada ilaali hadii loo sheego shaqada la qaban lahaa, laakiin waa ka siixanay taasi aanaga la qabta.
Abdullahi Isaaq, waxaan maanta meeshan iskugu imaanay odayaal retired eh, police retired, oo nusku jirno watia nis watia national police service APs ambaye retired, na tulipata ofisi wa county commander alitupatia na tumefungua. Sababu yake ambaye sahii tumekutana hapa ilmi Mandera wai halawe kwa sababu ya wahawe drugs ono loksunye datkan drugs na imaishi kugada ini unu gula arki doona majrit ninkasto Mandera halu dubto sheikh iyo maali nuhu akad aan dubanno maradhan dabar kuherano sidi ilmaha tamku ilalsan lehen wahan rabna ina drugs as istag tunaomba kaunti komanda iyo sababu ya watu ya security drugs Mandera isimame dalanyarada iyo mamoyunki iyo odayashi waxaan ka usinina inaan la shaqeyna oo waxaan iskala shaqeynayna mambo ya security awa security Mandera maalin kasta dhibaata ka dhacay inaan security aan ka wada shaqeyna.
Cabdiqafaar Cumar Ibrahim, Cabdiqafaar Habi, warbaahinta Istaa, ismaamulka Mandera.